Kusaka pesa, oh baby. Oh baby, cool down, no attempt. Ukinu na utani test. Mina kesha kusaka pesa, oh baby. If you unajua I go fight like a tesoni. Nitapiga na taulingoni. Wanipigwa ni uwe. Ama ujajua nina maguvu ka Samsoni. Makara teke jekchani. Wala wasiku zuzue. Napiga bao, washa kasa na vikao. Oh baby, twerk your body, twerk your body. Move your body, move your body. Baby corazon, vile umeumbika hivi kweli uon. Oh baby, rudishe utoto, nikuchezeshe kachiri mpaka choon. Baby corazon, vile umeumbika hivi kweli uon. Baby, rudishe utoto. Nikuchezeshe kachiri mpaka choon. When you miss me, anytime baby call me. Ujeho mna zawadi yako ni. Wakikuhiti wejifanye waoni, yeah.